Ginger Music.
Kovu yo, shesh, wait. Siva sanze malumbi, masuze kuwalumbi. Atama ni mugambi, nusawa na wambi. Chachiki kwa fumbi, omiyo takalunze. Bari 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 kutie sofa, tusonge. Chukube dik, chokolate mani. Oto ina mana, tunu ya pulani. Shariki mwapki, pumani. Otara walevo kuwa yutani. Tupa kutupa ye, fatu ni mre. Aba ina senti, fatu chakale. Kuja kasi mre. Shady King, go move.